Ezekiya 41 verse 1. Wayesengenisa ethempelini walinganisa izinsika. Ububanzi buyizingalo ezisithupha ngalapha, ububanzi buyizingalo ezisithupha nangalapha, ububanzi betabanakele. Verse 2. Ububanzi bomnyango babuyizingalo ezishumi, amacele omnyango ayizingalo ezisihlanu ngalapha, nezingalo ezisihlanu ngalapha. Kwalinganisa ubude balo, izingalo ngamashumi amane, nobubanzi balo, izingalo ngamashumi amabili. Verse 3. Wayesengena phakathi walinganisa izinsika zomnyango, izingalo ezimbili nomnyango, izingalo ezisithupha nobubanzi bomnyango, izingalo ezisikhombisa. Verse 4. Walinganisa ubude bokuphakathi izingalo ngamashumi amabili, nobubanzi izingalo ngamashumi amabili phambi kwethempeli, wathi kimi lokhu kuyindawo engcwele kakhulu. Verse 5. Wayeselinganisa udonga lwendlu, izingalo eziyisithupha nobubanzi bamakamelo ezinhlangothi, izingalo ezine nxa zonke zendlu emaceleni onke. Verse 6. Amakamelo ezinhlangothi ayemathathu elakanyene, elinye phezu kwelinye ngamashumi amathathu ngomumo, angena odongeni lwalungolwendlu lwamakamelo ezinhlangothi nxa zonke ukuba abambelele kulo, angabambeleli odongeni lwendlu. Verse 7. Amakamelo ezinhlangothi ababanzi ekukhuphukeni njalo nxa zonke ukuba okuzungeza indlu kwakhuphuka njalo nxa zonke zendlu, ngalokho indlu yababanzi ekukhuphukeni njalo kwakhushuka ekamelo leliphansi kwazi kwaba kweliphezulu ngeli phakathi. Verse 8. Ngabona ukuthi indlu yayinendudumo nxa zonke, isekelo zamakamelo ezinhlangothini zaziluhlanga olupheleleyo lwezingalo eziyisithupha kuze kube sekuhlanganisweni phezulu. Verse 9. Uhlonze lodonga lwalungolwamakamelo ezinhlangothi ngaphandle lwaluyizingalo eziyisihlanu, indawo eseleyo yayingeyamakamelo ezinhlangothi indlu. Verse 10. Phakathi kwamakamelo kwakukhona ububanzi obuyizingalo engamashumi amabili nxa zonke zendlu emaceleni wonke. Verse 11. Iminyango yamakamelo ezinhlangothi yayibheka endaweni eseleyo, omunye omnyango asenyakatho nomunye omnyango aseningizimu. Ububanzi bendawo eseleyo babuyizingalo eziyisihlanu nxa zonke. Verse 12. Isakhiwo esasiphambi kwendawo eyahlukanisiweyo ngasetshonalanga, ububanzi baso babuyizingalo engamashumi ayisikhombisa, uhlonze lodonga lwendlu lwaluyizingalo eziyisihlanu nxa zonke, nobude balo babuyizingalo engamashumi ayisishiyagalolunye. Verse 13. Wayeselinganisa indlu, ubude bayo babuyizingalo eziyikhulu, indawo eyahlukanisiweyo nesakhiwo kanye nezindonga zaso, ubude bakho babuyizingalo eziyikhulu. Verse 14. Nobubanzi bobuso bendlu kanye nendawo eyahlukanisiweyo ngasempumalanga, izingalo eziyikhulu. Verse 15. Wayeselinganisa ubude besakhiwo phambi kwendawo eyahlukanisiweyo eyayisemva kwaso nemipheme yayo ngalapha nangalapha, izingalo eziyikhulu nethempeli ngaphakathi nemipheme yegceke. Verse 16. Imibundu namafasitela avaliweyo nemipheme nxa zonke elakanyene kathathu malunga nombundu kwembe somuthi nxa zonke kusukela phansi kuzobe semafasiteleni amafasitela ayembuziwe. Verse 17. Kuze kube phezu komnyango nasendlini ngaphakathi nangaphandle nakulo lonke udonga nxa zonke ngaphakathi nangaphandle kwakulinganisiwe. Verse 18. Kwenziwa ngamakherubi nangamasundu, isundu laliphakathi kwekherubi nekherubi, ikherubi lili linobuso obubili. Verse 19. Kwangubuso bomuntu bubheke isundu ngalapha, nobuso bebhongo lengunyama bubheke isundu ngalapha, kwakwenziwe kanjalo kuyo yonke indlu nxa zonke. Verse 20. Kusukela phansi kuze kube phezu komnyango kwakwenziwa amakherubi namasundu, kanjalo nasodongeni lwethempeli. Verse 21. Ithempeli ke
izinsika zomnyango zazinezihlangothi ezine nobuso bendawo engcwelengcwele isimo sabo sasinjengesimo sethempeli.
Verse 22. I-altar lalungumuthi ukuphakama kwalo kuyizingalo ezintathu nobude buyizingalo ezimbili lalinamagumbi ubude balo nezindonga zalo kwakungumuthi. Wathi kimi, lokhu kuyitafula eliyakuba phambi kukaJehova. Verse 23. Ithempeli nendawo engcwelengcwele kwakunezivalo ezimbili. Verse 24.
Izivalo zazinezicabha ezimbili, izicabha ezimbili eziphendukayo, ezimbili ngezesinye isivalo nezicabha ezimbili ngezesinye.
Verse 25. Kwakwenziwe kuzo ezivalweni zethempeli amakherubi namasundu njengokwenziwa ezindongeni. Kwakukhona isivikelo somuthi phezu kompheme ngaphandle. Verse 26.
Kwakukhona amafasitele avaliweyo namasundu ngalapha nangalapha emaceni ompheme nasemakamelweni ezihlangothi zendlu nasesivikelweni.